turn it on.
Na pinda sabcha.
Ask your beats.
Hey, you're good. Na Vincenzo Mban.
Barule zilile. Barule zilile. Bantu bakolewe. DJ. Lelo ni weekendi. Kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala chaku kolewa lelo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala chaku kolewa lelo ine. Sema saida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Ye mama nipase masaida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC. Ni korewe mbali.
Ni pi after pi. Kasha pomelo tuka foya shimbi. Ni pi after pi. Kasha pomelo tuka foya shimbi. Ni pi after pi.
Ni madwala munga tiniri kuwati ngandrama niri nazo wai nicho mepayati. Every weekend ni makonda kwa chirira. Nishipwe shipwe na mwera zanga olo zisire. Osan pass advice, stima geva tonse. Tiziva kwa tima kumana machakorwa wonse. Ni pante ba pante saka ni balose. Vanzanga diva chavene tima kole watonse. Nga shapwa mairo tuka foya shimbi. Kuboni na tumaya maglosari zina fimbi. Na ina ndine mtu ni mafuna peace of mind. Baman, letako watara da wine.
Leo ni weekendi. Kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo ine. Mama nipase masaida yo zizika. Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Mama nipase masaida yo zizina. Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC. Nikorewe mbali.
Ni pi after pi. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni pi after pi. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni pi after pi. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi.
Lelo lekani ni utimbe bogona soba wala haikona. Mwebe na mukafola simba funa notiona. Na titimwera kutiva guide to my location. Magola ya zipunga na monga party junction. Waenda kona out boys indi we prepared. Isendi sema brand ambassador every weekend. Susa mamo zako unagula cement. Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent. Kashapwa mairo tuka foya shimbi. Kuboni na tumaya maglosari zina fimbi. Na ine ndine muntu ni mafuna peace of mind. Paman etako watera la wine.
Ni weekendi, kodi dizamwela kuti. Hey. Ni weekendi baba, kodi dizamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sofa. Hey. Kwa sala cheku kole walelo ine. Pase masaida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Ye mama nipase masaida yo zizika. Ye uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC. Nikorewe mbali.
Ni pi after pi. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni pi after pi. Kasha pwa mailo tuka foya shimbi. Ni pi after pi.
Turn it on. Ask your beats.
It's any Soul Chain Entertainment.
Thank you.
bring it on.